going on there? Haha, no one knows I want a name. Hello, baby. Body yawe move yawe ni mucheko ya buraya ofasonga bakili ni mucheko ya buraya olora muloro no saini wakakalawa auna rufu tote musanda ono burawa bakorola bakorola soro kakorola ochena ochena utonga ototora no aina na sonye zanda tipeta cola balaba mueva sisana bakoto musora bakotara monotara bomu sisanga ai ni mucheke akorola ngazi GTI unasweke u ambara sole GTI afun nwa ubengesa swasi GTI Pomu fara oto wena na mahata Hako tata asi mutu wa utata Oto dinare ya nyana ango kwata Ofa ya nga polo ramarata
Mato wa majita omses Boyu wana ni mkaskas She wearing tight jean and a black shirt Boyu wana ni mkaskas She's drinking and smoking Wana umkaskas Binji za wazi mkaskas Zoe ya kita zui mkaskas Nazwine azu hita zui mkaskas
Kiti yawe, kiti yawe, kiti kiti yawe Bako toda tikiti yawe Foti titi 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 yawe over Titi vetanga kiti titi nawe Abana zaka bako la titi time yawe Una kiti hana mbitu toba switi Aba fiti, aba pretty, aba niti Aba swiki, aba ziki hana jiti na ruti Kazi kiti aba mutinti kaye zikiti Ndi injoche na pa mkiri kiti And the ufaina, angaba a designer Oswe na gaina hezwe asi made in China Aba jaina, balamu na bataina Wako ye gaina, bachinga bongo aina
Wobo nonga orata Ovili ranga chirata Ndabuza bora marata Atweka nga chikete chiarata
Mato wa majita omses Boyu wana ni mkaskas She wearing tight jean and a black shirt Boyu wana ni mkaskas She's drinking and smoking,
drinking.
She's rolling with friends. They like me, it's obvious.
Oh, yeah.
My sins with faces. Boy, you wanna umkaskas. Bitches are wazim kaskas. Zoya kita zim kaskas. Nazwine azuita zim kaskas.
Wana warunako nani seze nyatakara Ukuchena na bangana babu narabu takara Machida na matema wakuzama ubafara Chilero na mara zo sendera zo tangana Watomo shisha piko wakona wasongo sika Useza asafaf useza nto swika fasi Aronako huu nambi atova aprenda fasi Mwono na legasi bako kalabu tekasi Tomanda mutinta dhufara sa para para Wana kafare ntwana niyako na ufara wana Smiley chawe chiko njita 1, 2, 3 Ubeyond 10 diya mufuna sa Jay-Z Uperfect na zuse Saba yena full blast, I'm impressed Niko seisa na nene, niko shift na end Niko sika, what off, ya si thisa Kubiso ya fisa, my dev
Mato wa majita omses Boyu wana ni mkaskas She wearing tight jean and a black shirt Boyu wana ni mkaskas She's drinking and smoking
Drinking
She's rolling with friends
Friend.
They like me, it's obvious
Obvious
I see with faces Boyu wana umkaskas Bitches are wazim kaskas Zoya kita zim kaskas Nazwine azuhita zim kaskas